baby tazama penzi letu shata shata mlevi ni shawaka kwa hii generation penzi letu ni baraka utamu wa kokonata awa design watoto kileo watatona kwenye video tocheza reggaetoni oh cheza reggae for me.